goob joogayaasha caalamiga ah ee kor kala socday doorashadii golayaasha deegaanka ee somaliland ayaa maanta ka hadlay qiimeyntooda ku saabsan qaabkii doorashooyinkaas ay u dhaceen kadib markii shalayta ay booqdeen 20% goobaha codbixintu ay ka dhacday. dhinaca kale, waxaa guud ahaan degmooyinka somaliland ka socda tirinta codadka doorashadaasi, waxaana maanta habkii doorashadaas ay u dhacday ka hadlay goob joogayaasha caalamiga ah ee doorashadaasi dusha ka ilaalinayay. haddaba warbixintan waxaa arrintaasi ku eegaya wariyaheenna magaalada Hargeysa, Ismaaciil Xuseen Farjar.
tirinta codadka ayaa ilaa xalay ka socota degmooyinka ay doorashadu ka dhacday, waxayna dadweynaha Somaliland ay u dhegtaagayaan cidda ku guuleysata golaha deegaanka degmadooda iyo weliba xisbiyada gobolkooda codadka ugu badan ka hela, waana taas arrinta ugu hadalhaynta badan goobaha la isugu yimaado xilligan. hase ahaatee, ugu dambayn muddo 7 ayay guddida doorashooyinku leeyihiin, natiijada guud waa la filan karaa. dhinaca kalena, waxaa maanta hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa shir jaraa'id ku qabtay goob joogayaasha caalamiga ah ee doorashadan korka kala socday, waxayna sheegeen inay booqdeen 15 ka mida 22 degmo ee doorashadani ka dhacday, waxayna u kala direen 10 xubnood oo kala metelaya 18 dowladood. shirkoodan jaraa'id waxay ku sheegeen in ay arkeen in dadweynuhu si weyn doorashadan ugu soo baxay. waxay sheegeen in ay arkeen dumar iyo dhalinyaro si weyn uga qaybgalaya doorashadan, ama ha ahaadeen codeeyayaal ama murashaxiinba. waxay sidoo kale ammaaneen doorka uu guddida doorashooyinku ka qaatay doorashadan. waxay sheegeen in marka la isku soo xooriyo ay doorashadani si nabdoon ku dhammaatay marka laga reebo xoogaa buuq ah oo ay goobaha qaar ku arkeen.
Now it's very early to make an objective and considered assessment, although it must be said things seem generally peaceful, if occasionally chaotic.
Waa xilli hore in xog faahfaahsan la bixiyo, hase ahaatee guud ahaan marka la eego doorashadu jawi nabdoon ayay ku dhacday marka laga reebo xoogaa qas ah oo meelaha qaar ka jiray, ayuu yidhi Stephen oo ah xiriiryaha guud ee korjoogayaasha caalamiga ah. goob joogayaasha caalamiga ah oo ku celcelinayay in warbixintani ay hordhac tahay, hase ahaatee ay war faahfaahsan bixin doonaan maalinta Isniinta ee 7-aadkan, ayay sheegeen in arrimaha ay arkeen ee dhaliisha ah ay ka mid ahaayeen meelaha qaar oo la arkayay codbixiyaal hal mar wax ka badan codaynayay. meelaha qaar ayay sheegeen in dib u dhac ka jiray. waxay dhaliileen tayada khadka ama calaamada la mariyo qofka codeeya oo dadka qaarkood ku guuleysanayeen inay iska maydhaan, iyo weliba gaadiid meelaha qaar lagu arkayay iyaga oo soconaya ama daabulaya codbixiyaal. inkastoo ay goob joogayaashu sheegeen inaanay aqoonsan cidda iska leh ama ururka ay codbixiyaasha u daabulayaan.
In several places, but by no means all places, there were a number of vehicles moving on election day that appeared to be transporting voters, not necessarily for any party or parties that we can identify, but there were voters moving around on that day.
korjoogayaashan waxaa qayb ka ahaa 4 xubnood oo ka socday ururada bulshada rayidka ah ee ka dhisan gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya iyo weliba Puntland. xubnahan qaarkood oo aan la kulmay ayaa iyagu sheegay in ay la dhaceen nidaamka ka muuqday goobaha codbixinta, ka qaybgalka haweenka ee doorashadan, iyo weliba doorka dadweynuhu ka qaateen in doorashadani xasilooni ku dhammaato. korjoogayaashan oo xidhnaa dareeska astaanta u ahaa goob joogayaasha caalamiga ah ayaan mid ka mid ah la kulmay, waxaana kala sheekaystay dareenkiisa.
Siciid Biri Madcigaal, bal halkee baad ka socotaa marka hore? Qaybtaad ka socotidii sheegay, dabcan waxaad goob joogayaasha ka mid ahayd.
Anigu waxaan ka socdaa jilayaasha aan dowliga ahayn ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. luqadda kale ingiriiska lagu yeelaa Somali soo central and state actors, loona soo gaabiyo Soshensa.
dabcan doorashadanad ka soo qayb gashay meelo kala duwan baad soo martay, bal iga war dareenkaaga sidaad u arkaysay shalay wixii dhacay.
dareenkayga aad iyo aad buu u sareeyaa, runtii aad baan ugu farxay qaabka waxu socdaan dadku say u soo xaadireen goobaha doorashada, nidaamku si u socday, say u habaysnaayeen. dadka khaasatan ka socday guddiga doorashooyinka macnaha qaranka Somaliland, sida ay macnaha u nidaamsanaayeen, say wax u maamulaayeen, dadku sida ay kuyuga ugu jireen, sida macnaha dadka u baraarugsanaayeen. dhammaan meelo goobo badan baan tagnay, gaar ahaan anugu waxaan booqasho ku tagay annagii tiimka aan la socnay gobolka Gabiley ama magaalada Gabiley iyo tuulooyinka ku hareeran. waxaan tagnay ilaa iyo 8-9 goobood oo kala duwan oo goobta ugu yareed ay yaaleen laba bowling station ama laba qaybood laba meelood lagu codeynayay.
Xamar baad ku noqonaysaan dabcan, maxaad xamar geynaysaan?
Xamar waxaan geynaynaa cashar weyn. Casharka aan geynaynaa waxa weeye, annaga hadda doorashada xagga ka dhacday saad garanayso waxay ahayd doorasho dee aan dadkii guud ahaan cod laga qaadina golihii baarlamaanka oo lasoo doortay oo macnaha iyagu kooban xubnahoodana ay kooban yihiin ay cod ka bixiyeen ayuu ahay. Laakiin casharka aan geynaynaa waxa weeye war hididiilo fiican baan wadnaa. Waxaan soo aragnay cashar wanaagsan oo ah in macnaha qof walba codkiisa waxa loo yaqaan one man one vote waxa loo yaqaan ama qof walba codkiisa uu gudbisado ayaan soo aragnay. Casharkaas baan gudbaynaa, waa meesid weyn oo aan wadno oo aan rabnay inaan gaarsiin dadka annaga aynu ku fakaraan aana insha allah ku dhiirigelinaynaa casharkaasaga.
idinku goobjoogayaasha caalamigaba shalay dee dhex socoteen waan arkay gowaridooda la socoteen meelahooda iyagaad baryahanba ka mid ahaydeen, idinku sidee baad goobjoogayaashan uga mid tihiin?
annagu runtii hadda waxaan la shaqaynaynay oo aan la soconnay international observers-ka ama korjoogayaasha caalamiga waxa luuqada soomaaliga xaggeed markaan ku dhaano ayaan ka mid ahayn oo la shaqaynaynay. laakiin annagu waxaan ahayn study team ama tiim waxbarasho u yimid oo ka faa'iidaysanaya qaabka nidaamka oo laga keenay gobolladaas puntland iyo gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee macnaha koonfurta soomaaliya oo macnaha loo keenay inay ka bartaan. sidaas daraaddeed annagu waxaan la soconay international observers-ka ayaan la soconay oo la shaqaynaynay oo aan ka mid ahayn member ahaan iyo magac ahaan. laakiin annaga roolkanagu ma ahayn rool macnaha korjoogeyn iyo observer ahaan ma ahayn, ee wuxuu ahaa waxbarasho iyo study. aan baranaynay qaabka wax u socdaan iyo nidaamka suu yahay, aan baranaynay xataa foomam baa jiray qofka international observer-ka foom buu lahaa, qof walba uu buuxinayay, annagu foom maanaan lahayn. runtii waxaan anoo ka faa'iidaysanayay mudan inaan ka faa'iidaysto oon halkaan uga mahadceliyo dhammaan hay-adihii iyo dadkii noo fuudeeyay arrintan iyada oo igu horeyso hay-adda progress ood garanaysaan oo international observers-ka dhammaantood martigelinaysay dalladda ay ku midaysan yihin bulshada rayidka ee loo yaqaano soonsaaf oo annagu aan wada xiriir badan leenahay.
Ismaaciil Xuseen Farjar, V O A, Hargeysa.